okay?
Yeah.
Sama kimbele ya mvuvi, ila mvuvi yuko likizo. Fanyo na vyo wezo gezo juzu konfaya kushinda sufuria kwenye jiko. Sitaki pressure nko busy kishusha ma wine. Wako wengi sina muda kurusha ma line. Kuona tosha nisha ona sign uko little, ila mina pendo na vyo wine. Nimezunguka kwenye hustle all day. Itakwaje hata kwenye rap ya nichoke. It's okay to steady, ila fanya mpango lita mashali no gay. Nifanye niwe kadodoki, ongeza kasi mi kama ukuta sitoki. Kama efe leo sikuji magoti, kazi kwako nifanye ni his kama boss me.
Baby girl,
umekuwa waiter unavyozungusha, napanda na hasira ghafla napatwa mezusha. Vita baridi umesababisha, kuwa doctor ama sivyo watu watazusha.
Ati mwenye haja ufanya show, hapana sio sawa. Ikisema lete yana dai show, hapana sio sawa.
Ni kama ufe na kuna dawa,
sio sawa.
Ubinafsi tu,
sio sawa.
Tonge usiponyoke usidondoke, mini kibaki na njaa,
sio sawa.
Ungekuwa gari nisingepata nafasi, mana umejaza mpaka backseat. Shika fare nenda chini urudi juu, nilete rami na kungojea tu kwa kiti.
Baby girl,
saba ni ujuzi, fame hali wali wajuzi. Isha birthday your boyfriend forgot, yeni nyasi muachie mbuzi. Wanasema life is short, haijalishi hata kama unakunywa maziwa ya long life. Uko sawa unaogopa like a bee, haina wasi la please. Can I see your beehive?
Baby girl,
Sounds Productions.